Mwaga maji tucheze kama kambale. Leo ni Vani Boy, yupo na mtoto atandale.
Amaboko,
amaboko,
amagulu,
amagulu,
amaboko,
amaboko,
amagulu.
Watoto wa vipi, wanacheza kote mpaka kwenye matope, wanavua wiki kama wamegombana na ebito. Fanya kama unadukua,
twende sasa.
Unanengua,
twende sasa.
Unapika na pakua,
twende sasa.
Chukua,
twende sasa.
Sema bo 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 bo,
tunakesha popo.
Leta chupa kwa chupa na moshi tulewe,
tunakesha popo.
Nasema bo 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 bo,
tunakesha popo.
Shika pesa tusepe silali mwenyewe,
tunakesha popo.
Ana sasambua
kalewa, kalewa.
Anajiche tuwa
kalewa,
ayayayaya,
kalewa, kalewa.
Amaboko,
amaboko,
amagulu,
amagulu,
amaboko,
amaboko,
amagulu,
amagulu.
Amesi
totori 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 totori.
Asa baby show, shonyesha lichokupa mama. Baby go, go, mesha usijali lawama. Kana sipi tititi, ti, kwendofo chichi chichi, ji. Katoto kuchi kuchi, ji, kwenye kuchi kichiki, ji. Tenyanyo miki chichi, manyoni tikigi. Tuende baka moni kipiti, pinza meshe moni kimbiji. Katoto kana papara,
para.
Kupigwa nyembe kipara,
para.
Mvuta kama sigara,
ra, ra, ra.
Nasema po 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 po,
tunakesha po po.
Tembeza chao kucha na monde tulewe,
tunakesha po po.
Panangu po 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 po,
tunakesha po po.
Kama kigo mavuta silale mwenye,
tunakesha po po.
Ayeye,
kimempana,
oh kidaluso,
kimempana.
Kaisha leo,
kimempana.
Somba kama fuso,
kimempana.
Umu, amaboko,
amaboko,
amagulu,
amagulu,
amaboko,
amaboko,
amagulu,
amagulu.
Amesi
totori 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 totori.
Comic Slicer.
Mwaga maji tucheze kama kambale. Leo ni Vani Boy, yupo na mtoto atandale. Mwaga maji tucheze kama kambale. Leo ni Vani Boy, yupo na mtoto atandale.
Sachezesha kilasu,
kilasu.
Akilasu, akilasu,
kilasu.
Sazungusha kilasu,
kilasu.
Kilasu, akilasu,
kilasu.
Aka, kauna kibana kwa kwa pa,
kilasu.
Kilete kwa kapa,
kilasu.
Mama unarusha na tapa,
kilasu.
Swa dakta,
kilasu.